mwingine sina tani, na sikufunzwa mbaya tabia. Mabaniwe mimi kwako chali chali, ndani donda funza nshaga jifia. Bora kukweleza imenishinda siri, wendo umeniweka kiganjani. Koshe na mwili chonde usije nieka Kisangani. Tumechunga kauli ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri na macho fumba, usije kutamani mabedui, mabedui. Simama wakone yo manamba wa mwingine yoma only one. De, 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 de. Simama wakone yoma number one. De, 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 de. Misitaki mwingine yoma only one. Na tamani makosa singe kuepo, usikosane. Oh baby oh yo. Ningekuwa kama kichekesho, tuchekeshane. O bila choyo, naweka wazi shahidi moyo wangu, wendo fundi wa razangu. Kachumbani uzandu uzandu kwa kogwerere, mkuna nazi walikuwa matandu, pipweza na ngurupandu. Unavyo mixi na techandu sinaga kwere. Basi chunga kauli ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri na macho fumba, usije kutamani mabedui, mabedui. Simama wakone yoma namba one. Sitaki mwingine yoma only one. Simama wakone yoma namba one.
Mwingine yo maoni wa